Mkwano jange mwangu wefumbie chichiro Yonkola yange kemfunye nkaleta nimbawa Niwakolanga wente mwebale mchumbize Naluliwe mwanda gawa talichika mbongusi Iwaka simba angakabazi mtaki waka The mafia suwa ukake mpugwe no wita Kiosiru gambo kuchemozi mimi anombowa Sisinka naba fama ninda kone mpunzika Sira gideno wampaka sate kisana wo Nofuna woku kande gende mwagola me Oliva yoko wama na woyo mwaga go Chinala vye mwaga mviri chazi mwedeko Mwereka vye ndwade na balwade viva daganya Itumbiva woba neva siva mwaku wanyaga Kanava mwaku wane subiri hava wedemo Luba sikasika yoruba zengiri yobuto Luba kunya kunya wafuke ngiri yoruti Chote luba tuwana babira wane babona abona Natuka no kufanga bantu lewa mwini Funa ya kado ite yoko jewa lualira Usanga no uoli moro no msanga yo Kana olinda chimo sawo kujeyo Oba oba basinda batisa Sote weibala linda luo Halo itanga yoba ya mbinga Oba oba basinda batisa Echiye mula geri mwana mge Linda luli tuka yoli cheunia Navandepe mula gojo katangwe nedalu Mkwano gwange yanzi jema saka sentamu Naliyo vamu echitanda miaki kijana Echi uka cha musika dempi nalikudimwa Mazaka seranga mono nyansanga chiewe Mkubira simo kompyuta nembu zavuza Munota variable try again later Omwezi negugwa kwa nemba kadalu mpia Kumba musajia watu alieyo rumu jemize Ntondo nuku yomba lodi katili hafunye Niyali ya mujanya bayita mwana muduka Sikila vanga ya kisanga nyagaro manye Ichiye mula gawa lwade baliku njegu Mwami buko kusinda uli note tenkanya Tibiota bala luli volo no bafana na Obulwade siki ntu mtu watu chosawa Uja kifu yifu no papa no janjava Katunda ya sala wicho kulama no kufa Te wali nsonga dala singo suliko mtwe Yetulobero kulamo la vali mbute juna Obulwade bebo afule de chokulia Songa na yendo ya liko bandi tamboza Wabira wokulwala singo obo vangaka Neye chitanda chansi sinyone kwa janjava Olengu yange ya balwa daba zirana Anaba sinda atabandi ni batondoka Ndwade mfafa kanku waka doni ndeku Pola mpola na wampunzi sana ugenda yo Ono vayo yote reso chakala ni chobi Oba oba basinda batisa Sote weibala linda luo Halo itanga yuwa ya mbenda Basinda, batisa, echirie mula geri mwana mge Linda luli tuka yoli cheunia Singoru alo wewe chitanda norama Nodeka uosano kukavule bibio Eriva fanga maliko dala chebe yuna Zera nakabideo bintu yansobe demu Abe mitwe jiru mabavao ne wakwa nindalu Aba accidenti, aba magura gatse Aba mubafira wo sport ya herarami Mokusiga zobu kukumi kone jimwe yuna Aba mabuwa tuka kote kwa kuunga muu Abe mbote ziru masinda note no kutia Ngele shidiri devambi kurongo sebwa Watawewa itireyo kufuka muli Abe misuja bebi wango vala nolemwa areri yogo manyiddo musujja gwensiri naba typhoid ogwo ddala katira odi amaaso nayo nno nengitukamu kagazi byokulaba watu babivuddeko gwakyaliisa ebijanjaalo baba n'empiso womanyire nti olumbe luli bantu nakini yenna mirembe wabeerwako oyitangayo olikwa ne kalijjuza neera okwo ne bateekako balansi w'emirambo n'akola tayaya bafaasatu abalwadde kyenda be bayingira obula atannalwala weebaze katonda balwadde bambi balumwa okufa oyitangayo kyagenda mu maaso kkakkana asitunkana omulamwa gwe ndiko balwadde nakulambulwa bawuba basina batiisa so teweeyibaala lindalowo ala oyitangayo bayambenga bawuba basina batiisa ekiri emulaga eri mwanange linda lulituukayo likyewonya atannabakirabayosanga sekalira zeyalaba edda nkibukanju n'abazirana tusaana tuyamba abalwadde mu ngeri ezimu n'awaaba ennyinya lakyusa mangu byoliko abakkansa abamiizo ezine kookolo bali ku bitanda emulage basaba kakulya teri abayamba bwe nkizudde ne mbakakita ku ng'aba alinawo akaseera okugendayo wali abagagga nga nabo bawanjaga okufa olwesha n'olusaazi bibatunuza eminwe okuwulira akakubye n'afa ne bazingako abalwadde ba sukaali mazzi g'abaweddemu bali ku cupa tebeekyuse zitonyeza abaakubwa poliyo bambi ne bazingama abamulalamu olw'ensingo ne ziralambala abaakafuba babwatuuka okufaanana eggulu baana bagali alowooza nti yasaanawo nedda bagaaya bali eyo mu kuwanjaga buli woodi olunaku efiisa abantu abana ewava omufu we bateeka teggwazaayeba aliraanye yafudde n'abula ddumadduke ng'alaba bannelu basomba yasigaddewo woodi y'obwana naye era nengituukamu ne mbulaba nga bwe butukudde ne bwazirana n'obugulu obwewese kye tuyita okugombana zirindaba olwange nkimanyi weemaliddeyo ebangi ddala wabula ekyo kikolwa mu nsobi kitolowooza nti osenga luyinza okutya nga lukwoyeseza ekitanda olina kundiri bwe batakyagogonoka kweyigira kakulya balwadde baagala akatunda kalaak'okunywa lino si katalo gwe twalako ofunye ne bw'omubuuzaako bubuuza yunguka embavu bawuba basina batiisa so teweeyibaala lindalowo ala oyitangayo bayambenga bawuba basina batiisa ekiri emulaga eri mwanange lindalo lituukayo likyewunya bannanga okusoma kuwamu okuvangako muweerera abaana mbula okuddira ebitabo basawo beeyagaliraawo emulagoka bw'oyise ku manda kuyamba jja lwakuna bwe beetala olowooza beebugira nsonga bwe bakoona obugatto mmeeme yeekukankana omulwadde eddala okufanga bukyaleetebwa mpaawo musawo yali azze n'amukwatakumugiramweraga mulowooze mmwe musingayo lwaki bayambye ate mufuusa abatirimbuze enensi tugiryako baaba makoola n'aligikungula aliba mirembe giddako musabe katonda osanga ebintu bikyukamu omuwadde kulaani nywezanga ne hayazo nange ngenze kukwata bayibo nsuddeyo bakadde bange kanzira tegyembiyinza olimidde abasawo okwetwalira waggulu naawe owuubangayo mbalwadde okuvuba olumu bawuba basina batiisa so teweeyibaala lindalowo ala oyitangayo bayambenga Sina Batisa www.mv3.com.